Mapenzi yako sioni. Oh baby please, love me like you do. Nimeganda na wewe paka mwisho, minipo na wewe, sitoshikwa na kiwewe, eti nikuoche wewe. Nimeganda na wewe paka mwisho, minipo na wewe, sitoshikwa na kiwewe, eti nikuoche wewe. Mapenzi yako sioni. Oh baby please, love me like you do. Nipe mapenzi yale yatokayo moyoni, kwenye nesendi. In your world is where I belong. Nipe mapenzi yale yatokayo. Sitokuacha wewe, usena wasi, sitokuacha mwenyewe. Nimefika kwa